ring 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 nango da simu tane mchumba tani pigia lini sababu mimi nimemisi nampigia ila yuko mteza na vile yuko mbali na mi mchumba tani pigia lini sababu mimi nimemisi nampigia ila yuko mteza na vile yuko mbali na mi yuko wapi huyo kimware nimemisi sana mie angalau nimpigie wasi wasi niondoe yuko wapi huyo kimware nimemisi sana mie angalau nimpigie wasi wasi niondoe usiku wote nilingoja nilichoka sana mie mchana wote na subiri lakini hakuna dalili na sasa wiki imepita na bado yeye yuko mteza moyoni mwangu na kiwewe na hofu tena hatokuja yuko wapi huyo kimware nimemisi sana mie angalau nimpigie wasi wasi niondoe yuko wapi huyo kimware nimemisi sana mie angalau nimpigie wasi wasi niondoe hata ujumbe hawezi nitumia aneleze yuko vipi hata barua hawezi nandikia anaambia yuko wapi sitosubiri pressure inipande no 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 mimi sipo ready no no mimi sipo ready no 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 mimi sipo ready yuko wapi huyo kimware nimemisi sana mie angalau nimpigie wasi wasi niondoe Kimware, nimemisi sana mie Angalau, nimpigie Wasi wasi niondoe no, no, no. Ring, 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 ring Nango da simu wilie Ring, 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 ring Nango da simu witane